crazy.
Karoka Sita,
maximum to the world.
Obi.
Nowadays we no longer say it's over.
It's over.
Kula kachi chendi ne biketa ne wechawa.
Ne wechawa.
Oh no no no. Tena kwa kachanja. Pula mwende mwa kujoka. Ngate. Tompa sato nde kanya. Na unya wafu ganeta mwada.
Level.
Bumbu tuwa tamanyi wade chingiza. Otande koto kufukiriza. Ne unya manji joka cha. Oli wanchi talo nyona kuchalo jovera. Bikula uwase wange zenda vanga. Na unya wewe kwa ta.
Zendo unya patembe.
Ninga kaba neta mwata mwaka tindi na chibanda tunula nene jusa kala wanda wano mpano kwena linku wana kwetiza chema nyama zika nifuna kasambula siri vera vira vida tebye wankora sigara jori sigara jendi karinebu kaba ama zika noburo kwetuga mire mbeje nonya naona na kowe vyo kwetusa
na unya mpate mbe, na unya mpate mbe, na unya mpate mbe, ebe ukuchunya mbedi na mufia.
Na unya mpate mbe, na unya mpate mbe, na unya mpate mbe, nina mufia ebe ukuchunya. Na unya mpa, na unya mpate mbe, na unya mpa, na unya mpate mbe.
Karinebu kaba, amaziga noburo kwetuga. Mire mbeje nonya, naona na kowe vyo kwetusa.
Na unya mpate mbe.